It's another one.
And the other one, man.
Akman in the building. 110. This is for the ladies
out there.
Mahani's Mabubes. Skiza, yo.
Skiza.
20. Yo, you see me mkalimani, because they call me money. Bila tafsiri lugha utashanga form ni gani. Usijali hani, emotion na kama naitwa cruise speed. Jutaki haraka, man, sitaki kujibruise me. Juni mekunja mabia na magransi kuma bruise me. Sitaki sorry hani, nataka tunjeze collab. Kuzoni kama half, girl you're so addictive. Temu kama peremende, enda kuja mtani nafanya flows yende. Yo, dental flows, need mental blows, as in me heart because sipili zima rhyme ka vile na kufeel. Nimezo tu vislick, lakini mi si msik. Nifanya tunu wapenda kuchafua mistari. Yata kuona miss Ali, bani wapenda tu kusikia viali. Yo, rap tight, love tight. Cause iko tight kama virgin. Lakini kuvaa nimevaa juu, nimevaa juu shati chini, nimevaa jean.
Venye manzi umejibeba.
Damn.
Venye manzi umejibeba.
Kuchazani ya nahama.
Venye manzi umejibeba.
Damn.
Venye manzi umejibeba.
Yeah.
See the bad ain't no good and the good ain't never fun. I'm bladed in the streets like a Rastafarian. Son of an African, she call me Afisan. Show is so fine and that's just the list. Looking so weary, boy, I be a dinner guest. My way to the streets, but for her, I can cheat. I'm a fan of a Taliban, I don't mind the rest. Young African empress, dressed to impress. Like she finna me the best. She expresses her pain to the tattoos on her flesh. Bendy any mess, I don't mind the chest. In chest, come a liquor man, use bless. Walk around town like you need your feet. Kiss sex, excellent, you already passed the test. Let me testify, if you're on the same page, then we can read each other. Your body language talking and understand. Venye manzi umeji beba.
Jibeba, beba.
Damn.
Venye manzi umeji beba.
Be major, major.
Venye manzi umeji beba.
Ute dhani anahama.
Venye manzi umeji beba.
Jibeba.
Better than your ex, gonna be better than your next. It's okay to lose your pride over someone like me. Had a crush on you like candy. Sis, niku check the other side. You one in a million, and I'm one in a million. Chini ya maji we ni mermaid, and you the only fish. Siyezi kubadili, siyezi ever act like a tumbili. Hey, bora tuko si wawili. Hey, nimekuona total love, umetokea like a map. I'm not the best guy, I can see right in my left eye. Cause all these bros like a placenta. No fucks to give like a nun. I look at you and say my it's been blessful. Since you may come to the rescue.
Venye manzi umejibeba.
Jibeba, beba.
Damn.
Venye manzi umejibeba.
Be major, major.
Venye manzi umejibeba.
Ute dhani anahama.
Venye manzi umejibeba.
Jibeba.
Venye manzi umejibeba. Ute dhani anahama. Amejibeba. Amejibeba, Benji manzi amejibeba, utadhani anahama. Amejibeba, amejibeba, Benji manzi amejibeba, utadhani anahama. Amejibeba, amejibeba, Benji manzi amejibeba, utadhani anahama. Amejibeba, amejibeba, Benji.